kiboko yangu
anajijua somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua
roho yangu
anajijua
mwenye moyo wangu
anajijua somba kaniseme
kwanza tuanze rangi yake jamani komo yake tamani nione kopo lake amenunua wapi duka lake kisha tuje kwenye umbo lake hapo lazima udate usije kutokwa mate mambo ya uturuki tuyaache
mana mtoto kana wiri yama kumuacha weja siri sana nimeshindwa kuwa bairi mama weni chuna dikanda mbili sawa
baby pose geuka freeze nipe tabasamu la picha cheese you're so you're so cute kwako nimeweuka kabisa chiri
yeni nampenda bila yeye nisiwezi mwambie yeni nampenda bila yeye nisiwezi
ati simtaje jina
anajijua
fundi wa raha zangu
anajijua
kiboko yangu
anajijua somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua
roho yangu
anajijua
mwenye moyo wangu
anajijua somba kaniseme
Fika mwezenu, shemeji enyu yo Kwake najibebisha, usiku asubuhi Tongoza tongoza mazangu wa mazenu
Shemeji enyu yo
Yendo tiba ya mwiri Mama, anituliza akiri Jama, my ex mtasubiri Sana Sifikiri oh. Pose, geuka freeze Nipe tabasamu, la picha cheese Yo so mwa, yo so good Kwako nimeweuka kabisa chiri
Nampenda bila yeye Nisiwe
Jijina
anajijua
Fundi wa raha
zangu anajijua
Kiboko yangu
anajijua Somba kaniseme